Mahere ho phiba moed, Mahere ho phiba moed, Mahere ho phiba moed, Mahere ho phiba moed, Khane ni kime. Amen.